bakisenge kamulala nyo bagenda batawana babalimba bwe bamanyine jennava ebukujja bapaala balalanga n'olutingo ne gwe banyumizako naye akugamba kyoyo ne wa kitaawe naye omumanyiyo musango kiwomanya omusajja taata wa kafeero beripanya abasonga ng'omusujja ng'era ebyokkola be byalemye okuzuula batambula baseesa n'obufumbo nga bambega be batumye okuketta baswakira ne bataama n'okutaama nga bayungula abategeka olulumba beererejja ne bakka n'olutoyo bwe bamanya obuwompu ne mbugga bakwa ensonyi ne bagaana n'okuswala olinaajoteka ekimwanguyiro ngamba baakagwa ensonyi be baneesa akapaalo abantu aba bayinza okumanyira aleka nkulindemu omala okuweera mwana w'ekirawuli ogira otabaza abamunyizi be banza okusaaka banzi nazze lwana naye kansooke kuyomba abamanyizi be banza okusaaka banzi nazze lwana naye kansooke kuyomba tusa n'abakesi guguno gw'amannya ge twakoze natidde twasinzeeko ku buzi bw'emisango bwe mutyo we mwamanyira ne katonda ne mudda ku mwana w'okusamba nga mwerimbiikiriza mweriranya obwakabona mwyekaalu z'enzikiriza kulyagambye nti katonda yanzaala bino wakana n'otuuka n'okulwana beejaga ne bajjuusa n'ebigambo ekyempisa ekikoola n'akiyita enshambe ab'ensipiina b'ennyumyako enjuyi zombi ez'obuganzi n'ez'obukyayi lumundi mu takisi etambula tuteredde bataddeko awo ennyimba z'akafeero kano ka lusiya akawala nka kinyozi ne kamwentu kaabwe k'ennyumya mu bantu mbukalo eyo yali ansabye obufumbo ne ŋŋaana natya siri ku mbeera z'abadongo bw'otunuulira gaana kafeero ova mu takisi neweegoga bye walidde nga konna kambadde ng'akava okuziika mu lumakisi olukuusi lw'ekijwenge ne busapati obuwunya akafuufu awe kataalutuuka mu ngoye amanyiwo weewuunye nga ne gwe koogerako tekammanyi kyokocoka eri yanjuza okulwana bamanyizi be banza okusaaka banzi era nazze lwana naye kansooka oyomba ne mubulojja okuwooma nga mugenda mulyali ebyomumanyira beerumaaluma muligaaya n'ebikweno mwe muzunza obusamamyo bw'emimwa he baluma embale baseeya n'okuseeya abeejaga obumanyi mu nsi z'abadongo batwesokoolera beerunga beenoganya ng'abasimbemu akajiiko k'olutabula kati buno obuulusiya buwalabo bakinyozi lwaki bunzunzi zakemyewowojjo bwona butunulanga katonda bw'atafaako ng'obwafiika ku madda g'abatabaazi bwesisaasisa babagamba zikamwa mungo muzimwentule nga zaalema abatujju ate era ndi omumanyi zikigenderere nnyo nze njigeraageranya kuyendemezi afulumeewo enga wa kikuusikuusi nayingirewo nga wakatakketakke kwegamba enfaananayo eyo gwasommanyira mweyerimbika ono naseesa obutambi bw'ommanyira kati lusiya okwefaananyiriza abakwanwa yalabanga bigwana mu kafeero nze abakazi tekibangako kizibu kyange ekizibu kyanga bammanyi mukimanyi ne bwe mbaŋŋanza nzungira mu bayimba so simwe buwala bwaba kinyozi kwokumanya omuntu sigwe musango kubaffenna byetusula tukolerera n'ekiwomeresebwa ekito ekisooka naye bwe kisukkirira nk'enkuya ekivaamu funawo okoma buli omu mukumanya muno kuba buli lw'oyitawo kafuuka kamanyiiro leero tuliko abayayimmanju w'ebikaali bali bavudde ku kye bayita omumanyiira nti baluma embaa ne basiya n'okusiya nga baswakidde batamye n'okutaama nze mundeka empitewo ngende ndabe kafeero oli bwe twasoma bazunza obumanyiiro bamanyiizi be banza okusaaka banzi nazze lwana naye kansooka oyomba kukanyose n'akatuuyo badde ebbali nti kati oli abaminyira bakuba semukiti nnyini batumaala bitutaabasiiya kimu bitwetakulira batulumba n'ewaka batutazaama batabaasa obusamamyo bw'omumanyira negyokyadde bakonkona beeyiganya batulondoola engeri entulinnya akabaati beeri enkuta bwe bagaye abagazamba nga tebaasi bagamba nti zire mwaluwokyo nti beeri enkuta bwe bagaye abagazamba nga tebaasi bagamba nti zire mwaluwokyo mutuveeko misimbe mwatuleeta mulyoke mutugerageranye okututabulanga oba saala birungi asuula mu kalina ekyo kivunaanya kafeero nsuula mu lusiisira nga mulindwa muwonga asuula nnabyajwa ovunaane mukaabyo suula emaganjo nze n'emmere gyendya bagituuma bagiyita kibagagga beerumyanga muwogo n'ebijanjaalo ng'emmere yange musango mbulamu nti namenya etteeka bwe buba weegombye muka kafeero lwaki munjogera zosooka ommanyira baabakazi baaliwo okuganzibwanga gwe gamba oli nti mina akupenda naye ate okusooka okufuma kafeero okwokuvuyanga akologamu nambisejja abavuddeyo wakadde n'okupaala babiyingiza mutaatawo omudongo kasankuluba gwe nsiyoomanyira kunetentegulirako mu takisi ezirejja okugaaya omubisi kunywa musaayi mbantu mulyoke munzinga makoona g'ettamiiro tonkwatangako bwe nkwanga mu luguudo oba mmwe mukunnamuliza koma awaniina nnyini bammaala nti ebuka ebisejja nga gye simanyi gye ndaga abavaayo kati mukyala lusiya bw'oba omumanyiiko funawo okoma tolufuula lumanyiiro ekyokka ku mitawaano gitawaanya omuntu atabanyiga kimuntazaama leero newankubadde tukwanakwana banange lusiya mbankulazaawa kalyokka wasokka teeka mu nju enkoko n'embwa bisenguka ewaka kabi nnyo n'enganga kaziyombya bwe kakutunuulira mu mataka gw'ebisejja omwo mwe kaakulira ng'akataagala omwo naye ndowooza era kaziŋŋama kumanyiira nga mukandabiddeko ey'omuka gamba namba kapingu akaana ka kinyozi tokiddangamu eky'okuntabaala lw'oli kiddamu olifunyumyako tingamba kapingu akaana ka kinyozi tokiddangamu eky'okuntabaala nga mukandabiddeko ey'omuka gamba nti lw'olikiddamu olifunyumyako